mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki. Adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Muraho neza ijwi rya Amerika. Nitwa Bahati Jackson, nkabamerereye I Kanombe. Ndasuhuza abasore dukorana ikavuga, ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo yitwa Unyiyoborere ya Master G. Sawa, murakoze.
Bahati, na urakoze cyane. Step up record. Master G once again, raise a beat. The big beat. Nabonye umwari mwiza, ni nyampinga, abaruta bose, nitikibasumba. Mumutima wanjye uzahororo wa mbere urabaruta reka nkwite kibasumba umunsi nk'uyu twe twari dutegereje nguyu wageze tubishyize kwabona nitubonana uko birushije. Shimisha kuzi cyo nkwisabiye mukobwa mwiza nukumbira uhande nuzambe kure ngendarahiye imbere y'abantu muri make njyewe unyiyoborere babazaga no wangire yo nama kuri nge ntago twahuza na mwanya mfite wo kuko babazaga baby girl tega matwe wumve ijambo rimba mama mutima wanjye kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo ni bindi bindi nayo mpamvu no gutandukana ntawe nagisha inama jya gufata umwanzuro wo gutera ivi nta n'umwe twari kumwe nta n'umwe nagishije inama ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye za kora ubuziraherezo sinzaba nkaba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu ubwo bivuze ko nyuma y'urupfu nihabwa ubundi buzima bataza gukunda gusa muri njye ntasezeranyije imbere y'imana n'abantu ko nza gukunda ubuziraherezo kuko you are the one on the million the girl alone and the worry uruwa mbere ukanikurikira ntawagusimbura umva amagambo anurukama hanurutse ku mutima ntabwo ari byo gupinga si byo kwigirizaho nana nzagukunda nzagukunda baby kora uko ubishatse n'ushaka unyiyoborere 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 na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangiriyo nama kuri nge ntago twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza kunyiyoborere unyiyoborere na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangiriyo nama kuri nge ntago twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza. Step up record.
ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shyaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanje n'umugore we, abana twiganye muri tronc commun école secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shyaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo Papa Gahozo n'umugore we Jean-Baptiste bamenyereye ku izina rya JB, umuvandimwe tubana Bayisenge Levis, Sixbert umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shyaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin. Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello? Bite?
Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, hey, urashaka gusuhuza? Buretse buretse. Umva, vuga uko witwa nahuri noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Nika kuri Alpha.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Ye, komeza.
Nabanza indirimbo ya Master G yitwa Ndagukunda. Ishimishe mama na papa na familia yanjye.
Kamikazi wiga mu wakangahe?
Niga mu wa gatatu.
Ye, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Ye, komera.
Eh.
Uyu ni Master G. Kuva mu moto beko. Na Reza Beat. What's up?
Ndagukundura bizi. Sinabirota. 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 Ndagukundura bizi. Sinabirota. Sinabirota. Indirimbo ni kugera
turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu address email radioyacu@gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda
nirwa mukesha imana korodina abandika nonde abasabe ndirimbo yirika ni wowe ya masitaji
urayite
uraseri wanjye yirika akim asuza na papa na mama binya rugo yabamuna kose
ye na urakoze
Yego
na umunsi mwiza.
Shisho umutima wanjye kanyemeza ko umunsi igihano cy'urukundo cyaje nzaguhanirwa kubera urukundo nkukunda wowe ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unyotuza
Urukundo rwankunda sizigera ndwibuza kumanywa zarugera na nijoro rwiyorose mvura n'umutaka muzuba n'igicucu turiza muri nge kuko sizigera nkubabaza ubuzima buzima n'ubufite imizi mizi umutima wawe niho nifuza kuguma ni gute umwari nkawe nshobora kugureka niyo meza bombi ibyo nibishoboka ibyinkorera byose ko mbona birenze ngiye kugutura ko nabona icyo nguhaye bivuze yabona ko nateze kugureka so kujya akamaru kingo rwanjye ni wowe kuko naza kora n'uko kuba kure cyangwa mu mutima wa nge ngo nkure kure gatuganye ndavuragira zigashisha Tima wanje humbura ni hobiteka Numa magara nzatevu kanago za kutindira ngukora magana maze ngonida magira Come on!
Ni wawe, ni wawe, unjimisha Ni wawe, ni wawe, unyotuza Ni wawe, ni wawe, unjimisha Ni wawe, ni wawe, unyotuza
Jotambo kaneza tkwigendere Turi kumwe nacyo aba Kabone niyo twaba tubabaye hitwa umuriza nyaba
Uri nyaminga tetere nyinga nchaka I swear I will never give up Mukobwa mwiza ukora ku mutuburoko Ndakubona igifungo cyanjye kigashira Njye we donat ndi rumene shinati Tambuka utuje ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradise Come on
Ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradise Come on Ni wowe ni wowe Ni wowe ni wowe unyotuza Ni wowe ni wowe unshimisha Ni wowe ni wowe unyotuza Ni wowe ni wowe Ni wowe ni wowe
Time for music
Ijwi rya Amerika turasusuruka dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo I Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com Ati ndasuhuza umudamu wanje wa Mahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugirewe cyane nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasusurutse
Simba.